usoro bendo luambu wa Mungu ofusinga kwetulowoza abantu banji webafa okulemererwa Yesu bi bambi neri kwa Mungu na ye kukakasa abatava mu lugendo baluwangula atera bamala ku mirembe sibe mukama opangusa luno lugendo esala na saba era bwotyo mukama nontusa emirembe sibe mukama webale Lugendo Isara Nasaba Era Bocho Mukama Non tu sae mirembe Sime Mukama Webale
Mirembe